Mukalia kayimba kwa muimbi radio yali amanyo kuimba ateka mwedobozi lyo muimbi ntunulire natandika kuimba enyimba zaba muteza nyuma oh ateba manyo kuimba muziku banyo ku radio oh ne mutumenya emyoyo akayimba kwa mulungi kakano sebonyabo Okakubanga nasi tukamuna yazine omwano yo ankabyanze I love you oh, oh, oh. Maovi I love you Nyiti boli gana ndi malanze ne kwensonyi wa Nafuka mulalu oba kikike wantola ko baby Nayo mulungi nakola ki ovrini nakola ki baby Okuda ku mutima mwena kuteka no gusekule misekuzo Nasabye ne mukame kiro kyajjo Nagamba nenjubaze mperekele kukua Bwanzi vye konga sikula bako mkwano Baby wadawa Wandekero mkwano gusu seku Ojiranga nuku mawono nazako baby Sokola mu mutima kusowani nakutamani baby rudi nyumbani kufumbire pizza kachai mu majani agoba singa nanoyo ankabyanze I love you